Young Legendary.
It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Baby, smile for me. Smile for me. You are one of many pamaso. Mazo. Nakuwaza wewe 24 hours. Azo. Una nilichokosea, nilishakuomba msamaha. Ila unapotezea na kunitonesha donda. Asali nilotengeneza, nilotengeneza, imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza, bado wanyamini. We dada, we dada, we dada.
Shesi kupak solo, shesi kupak singo.
Shazogo Udoli niweka kiporo. Umeshuti risasi moyo. Mashetani, mina mashetani. Nikikukoza wena bando mashetani. Gao mishopadi. Na midomo yako kama inasuka. Asali nilotengeneza, nilotengeneza, imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza, bado wanyamini. We dada, we dada, we dada.
Shwezi kupak solo, shwezi kupak singo.
Better sound.